Nadire
mwongozi ni moge wapi
kwake ndani
ana ni wapi
kwake ndani
mahaba ni moge wapi
kwake ndani
ana ni wapi
kwake ndani
kwenye giza wa shata I don't lie washika kama taa mama lie yani nikikupa kata oh my my nakufa na data na die die girl katika yani slow down boy mwagika yani go down baby girl tikisa yani bend down boy break it down down down
nita katika na go down baby boy tulia nita bend down nita pika soft on my drive me ni go down boy baby come niki bend down
teleza baby mina teleza teleza mangole mina teleza teleza teleza
Kombora,
kombora.
Wili nitakupa mapenzi mashasha. Yeah. Kwenye baridi na 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 mawa.
Baby you are one in a million, baby. One in a million. When I hope for sit to front under the kidio, baby. Oh, kidio.
Kuna kauta muflani mwili ni mwako. Mama, mwili ni mwako. Asa unavo katika chumba.
Kaya ni go down baby girl tikisa yani bend down boy break it down down down
nita katika na go down baby boy tulia nita bend down nita pika soft on my drive me ni go down boy baby come niki bend down
teleza baby mina teleza teleza mangole mina teleza 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 teleza